SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua toe a mata le taua o la fonga i le wā o le malo tele ma le itua ngai. I le mata upu i tangata sulu fai. Ina ua taunuu i Western Australia se vaa na fōlau mai mani tangata o niali i uma. E toa fa se fulu o loo lipatia mai o ila taua a fua mai i atanu o Pakistan ma Bangladesh. Na faalia le palemia Anthony Albanese ua uma o na talanoa i le taitai o le leo leonga o tua oipo o le Operation Sovereign Borders, Rear Admiral Brett Sonta, ina ua ia mawaina reporti i vaa, nei ma tangata na malanga mai ai. Aina tuua ia e le taitai o le itua ngai Peter Dutton le malo tele, i le lefa a malo sia o polokalame i le leo leo wino tua oi, lea ua toe moli mawina ai. Le taunu umai o tangata la sa ili lafitanga po o tangata sulu fai i vaa.
And the fact is that Anthony Albanese has never believed in Operation Sovereign Borders. He has always fought hard against it. We know that in the last budget, on a cumulative basis, $600 million has been taken from Border Force and from Operation Sovereign Borders. As the Australian Border Force Commissioner points out, they are stretched. And I don't know whether the same level of surveillance is being undertaken as was the case when we were in government, but it's inconceivable that these boats would get through without being detected.
Le te tai o le tuo ngai Peter Dutton, ai Natali le pāle mia, so o se mata upu lava e wha'a politiki e le te tai o le tuo ngai, ai le sila sila mua mua i se tali o se whawhitauli.
Peter Dutton is someone who is showing with his overblown rhetoric and with his overreach on this issue, showing that he's not interested in outcomes or in the Australian national interest. As usual, he's just interested in politics.
Le pānemi Anthony Albanese. Ua whaau pōpō iei, tuua inga o le mālo tele, e isi sui o le tuua ngai, le pei o le sui whaau lioli i mata upu i le puipuinga Andrew Hastie, ma le taitai o le National Party David Littleproud. Nā la whaalia i te whaamatalanga, ua matua vai vai le tūlanga le mālo tele i puipuinga o tua oi. Aina saunua le minister of Sota Inga i le mālo tele Michelle Rowland i le Sky News, e matua le aima se suinga o le whaatinonga o tiute o le Operation Sovereign Borders, mai le tūlanga na iai i le whainga mālo taluainei a le so o whaatasinga. Ua te uina nei, i lātou uma nei e toa fāse fulu, nā sa ili lāwhitanga mai, i le nōfuanga saisai e le mālo tele i Nauru. Nā sāu noa le pālemia se tete o Western Australia, Roger Cook, o le mata upule nei, ua whafangu mai ei le te tau ona wha ao pōpō, o leo leonga o le ngāta i whale o Western Australia, e le ngāta mai vaa, mata ngāta e sa ili lāwhitanga, a e whapena fōi i si a seta le mālo o loo iei, ato ai, ma le pui puia ma le leo leoina o ngā sami whaatū la whanoina o le atunuu, mai whai ngā whaiva whaasoli tū la whano a isi atunuu.
This is fundamentally a matter for the federal government to resolve, but it does emphasise just how exposed our vast northwest coast is, and that's why we need to continue to make sure we have the resources to protect that coast, not only just in terms of unlawful arrivals, if you want to call them that, or asylum seekers, but also make sure we can protect our fisheries, our defence facilities and other infrastructure.
Le pāle mi esistete o le whaingā mālo o le Labour Western Australia, Roger Cook. O le reporti na wha maopopo ina Penry Buckley, more le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.